n'oluyimba lunyimba kimanyi nange sirwango nnyo nabadde ndobuddeko omwoyo wa mukama n'agaana yaddoogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko ggwete lwabadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno gwetaaga okukola namba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriyiri tidde ennyumba enaatugira namba muzuukuka bange mwanguwe mwanguwe.
Ladies and gentlemen, DJ Eric Om, the mix.
Kaledio twalina kamu, fena netweyiwoko. Lero tulina ziwerako, fena twevumiroko. No talanga bya munne wabiranga, asake birala. Ate nakatiriza, temugenda ne walala. Muzuukuke, muzuukuke. Bataata b'eggwanga muli ku ki? Ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera by'amazima fenna ne tukomwako. Bwe yamala n'abuuza baliweeyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeeme bwe yamala n'atutegeeza ty'okufuna kukyabuulidde buli omu mitwalo eneena nze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzuukuke muzuukuke. Ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko waliwo omusumba gwe nnawulidde ng'awa obujulizi mu banne te Katonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabirawo mu muyembe kwegamba tata nakuswala okupaakinga we mmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu baggwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe. Ettooke lino lyetaaga enkondo nzijukiza ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawulo ebyambalo yabirina nga ne Goliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye wa bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jyabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde biveeko ggwe tebyamaddeyo
muzuukuke
mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba abafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gyatali mubbi bakuumira ki waliwo naba balina naye ng'olaba bansonga ne bano naba tandika gamba tugufudde mugenda n'emizimu gye tugoba bwe tugiwa n'obuzindaalo eno bwogubuuza nti ovaawa otigunaayogera amazima yongera n'obuuze linda ke guligamba nti wo muzuukuke muzuukuke mukwate kumbi abange tukole bataata b'eggwanga mutandike ettooke lino lyetaaga enkondo ngambye omwala guno gwetaaga okugogola wakyaliyo essuubi mutandike bataata b'eggwanga muyanguwe kaddiwa nze ntidde egenderera.